jajja sikyakwe unyisa okulaba nti munsi mulimu obubi bungi obulungi businga obubi abo abakola obubi tebaba na ssanyu lyonna kale lwaki beeyongera okukola obubi bulijjo
owange ensonga y'eno omubi asinga obukulu ye sitaani ayitibwa omulangira w'ensi eno ye mukulu w'emyoyo gyonna emibi ye mulaba asinga obukulu owa yesu omwana wa katonda naye yesu bwe yatufiirira yazuukira yawangula sitaani olw'abo bonna abayinza okumukkiriza ng'omulokozi waabwe naye olw'obusungu bwa sitaani akyamulwanyisa akyalimba abo bonna abayinza okumuwuliriza ng'abeeganyisa okuva ku mulokozi olw'ensonga eno abantu basibe ba sitaani mu kifo ky'okuba abagoberezi ba kristo ab'eddembe
naye tebayinza kulaba nti amakubo ga sitaani galeeta ennaku
aziba amaaso gaabwe n'okutegeera kwabwe n'ekivaamu ne bafuulira ddala abawambe abajjuza ekizikiza okutya obukyayi omululu ensaalwa era n'okubuusabuusa
abakema atya mu ngeri eyo
abagamba nti ekigambo kya katonda si kya mazima abagamba nti yesu si mwana wa katonda era agamba nti tuyinza okugenda mu ggulu awatali kunaazibwa na musaayi gwa kristo olw'okulimbalimba kuno n'okulala kungi nnyo bamukkiriza ne bakkiriza by'agamba ne bamugoberera tebamanya nti abatwala mu kuzikirira obusungu bwa katonda buli ku sitaani era n'abo bonna abamugoberera balifuna ebibonerezo bya ngeri emu nga sitaani ekigambo kya katonda kigamba nti waliwo ekkuba erifaanana eddungi eri omuntu naye enkomero yaalyo kuzikirira
naye waliwo atafa
weewaawo embiri gyaffe gifa naye abo abagoberera sitaani baafa dda newankubadde nga bakyali balamu okufa okwe kwe kwawukanya okuva katonda amakulu nti okubeerera ddala mu kizikiza n'okukola emirimu gy'omulabe sitaani ye mulangire w'okuzikirira kubanga amakubo ge ga kizikiza era abo abawambibwa sitaani baakubeerera mu kizikiza ne bwe baliba nga bafudde naye yesu ye mulangire w'omusana era ye yekka ayinza okutukuza abantu okuva mu mikono gya sitaani omwoyo gwa yesu kristo gubafuula baddemba abataliiko kibi era abatafa
jjajja neesiimye kubanga nzikiriza yesu bwe nali sinnakkiriza yesu obulamu bwange kyamazima bwali mu nzikiza nayagalanga okukola obulungi naye oluusi n'oluusi waalingawo ekyampalirizanga okukola obubi kye nagonderanga naye kaakano omwoyo gwa katonda gubeera mu nze era olw'ekisa kye njagala okukola obulungi
weewaawo omwana wange obulamu bwa katonda bwe bubeera mu ffe tuwangula ebikemo tetukwatibwa nsonyi wazira ensonyi zijja sitaani bw'aba nga atuwangudde n'atukoza by'ayagala